Sorry, confidence in another one. You know this on the beat we overtake.
In a love story, na 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 na.
I can't forget the day when I met you. Omuti magwange ne gunkubila wobi. Amaso gange ne gasimache gatunulako. Obongo gwange na bone bole merako. Engano ne zinsabanti kazi kwateko. Mazima sikuimba na kwa gadilao. Kuba moyo gwange chegwansalilao. Mazima darati ya msubiza siri kulekao. Navuna wata kwa gara nze bagobedeo. Genga kubela na we kubanga kwa gara. Mabeba la vala 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 love you. Ye mabeba la vala 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 love you. Ye mabeba la vala 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 love you.
Believe I was born to love you.
I love, I love, I love, I love, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you.
I love, I love, I love, I love, I love you.
Believe I was born to love you.
Ukianza vita nitakuwa upande wako. Chochote changu baby chitakuwa chako. Mapenzi yako baby ataisha kwangu. Wenye midomo yao wakija kwangu. Nitawasikiza kwa sababu nakuamini. Nitawafukuza kama Idi Amini. Upande wangu najua kitu kimoja. Unanipenda kama mimi na ndiyo mana. Nakupenda kama wewe na najua wengi. Watakuongelea wale wenye roho mbaya. Tafadhali nakuomba mke wangu siwasikize. Mrembo wangu napenda wewe. We peke my baby la vala 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 love you. Yeah my baby la vala 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 love you. Yeah my baby la vala 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 love you.
Believe I was born to love you.
I love la vala 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 love you. I love la vala 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 love you.
I love la vala 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 love you.
Believe I was born to love you.
Daddy, then I call you mommy. In my life I need you like a food. Yeah, I need you every day like him money. I feel good every time you touch me. Baby, you are the foundation of my happiness. Ngandina we mpulirangari mwengula. Wembana we binu njimbi subila. We nakufune mikisa jesu mulula. Nesiga kuwa siri kwe fulila. Njiku kumba baby siri sumagila. Mkurabili na kwa kanyo kunyirila. Omolu njo mubwati nze kwenchunudila. Mabeba la vala 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 love you. Yeah my baby la vala 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 love you. Yeah my baby la vala 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 love you.
Believe I was born to love you.
La vala 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 love you. La vala 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 love you.
La vala 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 love you.
Believe I was born to love you.